Don't be scotadio. Eh. Kimambi, kibabe. Kimambi, bas fos kibabe. 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 Ishu. As you know, one a man, you know, one a man, you know, one a man, you know, one a man. Hello, away.
It's the kids, baby.
Issue. And go show one a man. Hello. Juicy in the corner town. Mependezo metupia vitu vya brasi juu ni Louis la Gucci celebrity na gome fanyi kushi in vaisutu sin shushin kwa round na ni kupa saldu sin tusi kwako mi I'm lost and found so zushu sin pushi nongeze mojuzi mafundi kugando none nuksu none mpuzi ni down na kustok hadi TikTok neza tundisha ngome ka hey song na mvutia kama rain chong kwa uzuri unapigia bao kama ping pong na kwa uzuri uko peke yako unafanya nizidishe kuhaso silali na lala macho na kuisha mali kubali hakuna
hali ya karota usinye toza weni baliki kupeleke kwa mapusa mali ya roza usinye toza weni baliki kupeleke kwa mapusa
ishu achia shisha
achukucha simemona memona kaka shushwa
achia shisha
Chukucha Simemona Memona Eti kasusa
Ajino
Kibabe Kimambi Basfos kibabe Kimambi Kibabe Kimambi Basfos kibabe Kimambi Kibabe Kimambi Basfos kibabe Kimambi Kibabe Kimambi Basfos kibabe Ishu
Ha 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 Stock hadi TikTok Neza tundisha ngome ka hey song Namvutia kama rain chong Kwa uzuri unapigia bao kama ping pong Na kwa uzuri uko peke yako Unafanya nizidishe kuhaso Silali na lala macho Na kuita mali kubali hakuna zaidi yako
Angosha wanama
Sinyentosa, weni baliki kupeleke kwa mwampusa Maria Rosa, usinyentosa Weni baliki kupeleke kwa mwampusa
Ishu, achia shisha
Achukucha, simemona, memona kaka shushwa
Poshi wana man, boy wana man, papi wana man Angosha wana man Hello
Mr. Bambi Mr. Bambi